the music for the beauty. All of the Kabuluji is so pretty. Chameleon dip and the DT.
Me botana di kokweno.
Shirk, what your mama gave you? Shirk, what your mama gave you? Shirk, what your mama gave you? Shirk, what your mama gave you?
Shirk, what your mama gave you? Got a Twitter. Tell ya kusumu wabale baboreta. Your mama gave you? Got a Twitter. Tell ya kusumu wabale baboreta. Hata chuki zako wacha na mafitina. Shirk, hata hali zako keturia no duzina. Chiono jacket ina bedinga isi. Anafanana kama malaika tuende.
Kabakajanja
Checho
Balikutia webali kusanga
Checho
Lola bise lokalwe chikwata
Checho
Olobesa sedume neba kabata
Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you.
Shake what your mama gave you. Ngati Twitter. Tell ya kusumu wabale baboreta. Your mama gave you. Ngati Twitter. Tell ya kusumu wabale baboreta.
Chida ke chivanga, umubiri mundanze binsakatanga. Izinida kumubiri cause we na yanga.
Kukube chidonge chikubanga kaganga.
Shake, wine, shine, uva. Ataina mane waku kwa takuluva. Otandika dansi patene kula. Na walipiza bakodo zisumulula.
Umalu good, everything good. Olavi kaburu nje don kuwa chidalu. Oja kuja zangi nganzi kuwa chidalu. Kuwa mutima kwa ngi wa kuwa bam bam.
Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you. Shake what your mama gave you.
Shake what your mama gave you. Got a Twitter. Tell ya kusumu wabale baboreta. Your mama gave you. Got a Twitter. Tell ya kusumu wabale baboreta.
Wale nyumba tosula kubongo bongo. Buti ipiko kila kutango tango. Changu kuwefuza bunga la Kongo. Indosa nyusumu wala anyumize chidongo.
Umaluku everything good. Olavi kaburunje don kuwa chidalu. Oja kuja zangi nganzi kuwa chidalu. Kuwa mutima kwangi wakuwa mba.